Batakewol Paul aranol ha Tesalonikien. Fasduol gotol. Batakewol gol iwi ha Paul e Silas e Timote. Yahugo jamare masinko en wonbe ha Tesaloniki. Yimbe alla babirao e jaumirao men Yesu Almasihu. Mo ere e jamlatano on. Kondeye min toroto alla. Min don chiftora on. Min don getta alla babirao men gam dalila moron fu. Min don chiftora tumno on kurata be nutinki. No on tinorto be yide, no on tabitirinden gen kamon ha jaumirao men Yesu Almasihu waroya, onon derdirabe. Min andi alla yidi on, subi on ha on lato yimbe mudum. Sa imin gaji on linjila, num lataki bolletan, amma alla wangini baute mum be maka. Ruhu mako cheningu walli min, hokki min andal gonga tabitngan. On andi no min kuri chakamodon gam hayrumon, on tokki min. On tokki jaumirawo bo ko on billibe masin on jabi kubar mako be seyongo ruhu alla hokkata dum banani on latori misalu hatinaare ngam nuddinbe der lesde Makedonia e Akaya fu ha modon kubar jaumirawo iwi yehi gada keri lesde de e ko toy fu yimbe nani no nuddinirdon alla wala haaje minin min bolwa halaman kambe be don geccamin on jabrimin non acciri labbi ha on dowtano alla geeto gongajo Jonta on don dena garoyki biddo mako diga asama Yesu mo Alla ummitini diga maide kisnando en tikkere Alla warande Batakewol Paul aranol ha Tesalonikien Fasduol didabol Derdirabe onon be koemon on andi garki amin ha modon lataaki mere hidde ko min gara ha modon be tonyi min ha Filipi be kudi min onon on andi dum Amma Alla men sembidini berde amin ha min andina on linjila mako. Ko der habde dunde bo. Waju amin daraki do numoji pewe malla do anniyaji kalludi. Min dabba yoyrugo yimbe bo. Amma Alla linyi min, yerdi min, halfini min waju linjila. Bananon min bolwirta bo. Min dabba fottango yimbe, sey Alla, linyo berde amin. On andi min meday wolwan go on bewelugo hunduko. Wala suno sawi der bolle amin Alla woni cedo amin min da bayte dungal ha yimbe ko ha modon ko ha wobbe fakat min bawan no hollugo on mangu amin ngam min nelabe Almasihu amma min bonani on bana dada kakkilanan do biyum en min gidi on masin ha min dokkanno on ko yonkiji amin na linjila Alla tan banani yide amin dudiri ha modon onon derdirabe on don chiftora torra amin e bone amin Sa imin gajon linjila, min kuwi ngam gure amin jemma benagefu, gam ta min teddana ko goto modon. Ono nutinbe on sedobe amin. Alla bocedo amin. Min jodori chaka modon min lape, hube ko fotti, min galafe lore. Min kuwani komoy modon bana baba huranta biyumen. Min gaji on, min deitini on, min titini on kuwa ko fottanta Alla ewnido on wondugo be mudum der lamumum ete dungalmum. Min achata yettugo Alla gam sa'i min gajon kubarol mako on jabaayngol bana wolde yimbe amma bana wolde Alla fakat dum wolde Alla huwore der modon onon nuddinbe ko latani jamaaje yimbe Alla der Yahudiya wato masihin ko en wonbe ton fu dum latani on bo onon derdirabe on muyani torraji bana di mabbe on jari bone ha yimbe leon mon bana beya bo jari bone ha Yahudu en Yahudu en be mbari Yesu, jaumirao men e anna bo en, bedon tonyo min bo, be potanta Alla, bedon kona yimbe fu. Bedon tino hadugo min andin go yimbe umatoje gote kubar kisnda mabbe, banani beke binirta mu dore hakkeji mabbe harufa. Amma tikere Alla ukkani be chatal mumfu. Onon derdirabe, nebi min chedi be modon, wato be gite na be bernde. Min genwi on masin, Ngam majum min tini utdum ha min keba yugo on fahin. Min badi anya lortago ha modon. Min pol mi wadi anya manade wore tan. Amma saydanu hadi min. Fakat, onon on lati dalila holare amin eseyo amin, onon feremon. On metale ol jalor gal amin bongol min mantorto, to Yesu jaumira men waroyi. Fakat, onon on teddungal amin eseyo amin. Batakewol Paul aranol ha Tesalonikien. Fasduol tatabol. To, haragare dum salori min. ngam majum min tabitini min jodo ha Athena fere amin min nela derdirawo men Timote ha modon kanko woni kudidirawo Allah ku dowobe amin ngam waju linjila almasihu min neli mo ha o sembidina on o tabitina nuddinki mon ngam ta goddo modon ko goto loro bawo ngam dalila torraji kebandi en on andi kanji ngoni gedal men be muyo Allah yake min don no gondi be modon min bi on torraji ukkanto en nonnon dum latori onon on andi ngam majum mi waway mi tokko munyugo min edi Timote ha modon o anda no nuddinki mon wa'i mi de itay mi don no numa tema jari bo hebi do'ugo on meridini kugal amin fu amma jonta Timote warti seyni min be kubar nuddinki mon e yide mon o yecci min on don ciftora min foroy be yide on don gen wayigo min bana minin bo min gen wirta on onon der irabe on don tabiti der nuddinki kanjum dum tiddini berde amin de torra amin e saklere amin fu jonta yonki jamin geediti ngam min andi on don tabiti der kawtal mon be jawmirawo kadi yettore fu de min gettirta Allah ngam modon heyna min don gettamo ngam dalila sewo mangongo cheynudon min yeso mako jemma be nange min don toromo o hoynana min yigo on gite be gite ha min kebbitina ko relli han dinki mon Allah babirawo men e jawmirawo men yesu almasihu koynana min yawgo ha modon jawmirawo maunina yide mon duddina de hakkunde modon non bo heedi yimbe fu ha de laato bana yide de min gidi on o tabitina berde mon ha on daro yesu Allah babirawo men on senabe be ngala felore to yesu jawmirawo men wardi be malaika en mum fu amina batakewol Paul aranol ha Tesalonikien fasduol nayabol ko lutti wiugo on onon derdirabe dadum on ekiti ha amin no masihinko en jodorto ha pottana Allah bana non badoton bo jonta min don toro on min don tiddina on be inde yesu jawmirawo men on besdo yeso on andi umroje de min dokki on be bawde mako ngam Allah muyi on laato labbe on dayo hala jenu fu ko moy gorko ha modon ekkito wondugo be debbo mum be nangtare e neddaku na be suno bana yimbe be anda Allah ta goddo wada der dum aybe ta o wada mo rikisi der filu min bi on dum diga boyma min dentini on jawmirawo hitoto huwanbe irin kuje de ngam Allah ewnaki en ha en laato sobbe amma en laato senabe ngam majum to goddo salake umroje de na neddo o sali amma Allah dokkudo on ruhu mum cheningu wala haje min bindana on hala yide hakunde derdirabe ngam Allah be hore mum andini on yidindirgo bana non kuroton bo heedi derdirabe fu der lezi Makedonia amma min don toro on besdo yeso tine jodago jam chuklane kude mon kuwe ngam gure mon bo bana no min bi on diga boyma nden kam jonde mon fottan caka himbe be nuddinai on teddanta ko moy
no din be yeso bonere dunia dum wakati yeso o wino no din be yeso bonere dunia dum wakati yeso o wino malaiken garan gam sutogo malaiken garan gam sutogo no din be yala de maju suta be seyan masin pokare yeso be yami alama kaye yande garki benedo pokare yeso be yami alama kaye yande garki benedo malaika ngaran kanse tugo yinde malaika ngaran kanse tugo no din be yala de maju suta be seyan masin enana kono eden bandelis di elamoto omodo lamu enana kono eden bakelis di elamoto omodo lamu malaika ngaran kanse tugo yinde malaika ngaran kanse tugo no din be yala de maju suta be seyan masin yeso wi ibe doni yarodimban amata te kulture san yeso wi ibe doni yarodimban amata te kulture san malaika ngaran kanso tugo imbe malaika ngaran kanso tugo lodin be Dala de majum suta be sayam masin.
Onon derdirabe, min gidi on pama hala maibe, ngam ta on lato sunibe bana yimbe be ngalata munde. En don nuddini Yesu mayi ummiti, bana non bo maibe nuddinobe Yesu, Alla wartiran be hautade be Yesu. Ko min biata on jonta, dum wolde iwunde ha jawmirawo. Enen luttube be yonki ha nyalade garoyki jawmirawo, en artata maibe sam. To Alla umri be sautu, to ardido malaika en holi, luwal Alla bo fufama, den kam jawmirawo mo asama jippoto. Maibe nuddinobe almasihu artan ummitago, bawo mabbe enen luttube be yonki sa'i majum en moptetebe be mabbe der dule, gam ha en potta be jawmirawo der hawa. Bana ni gondirten be jawmirawo ha foroy, kadi de itindirebe bolde de. Batakewol Paul Aranol ha Tesalonikien. Fasduwol jawabol. Onon derdirabe, wala haje min bindana on hala sa'iji e wakatiji kuje de fu latoto, gam onon be ko'e mon on andi boddum nyalade jawmirawo waran do yimbe bana gujjo garando jemma. To be mbi jam kodum e wala torra, den kam halkere ukkantobe bana luwe garanta besnando be ndadata sam. Amma onon derdirabe on jodaaki der nyibre ha nyalade majum wara do modon bana gujjo. On fu on yimbe anora, on yimbe nyalawuma, en lataki yimbe jemma malla nyibre, gam majum ta en daano bana wobbe, amma en aina ta en guika daani yibe kam be jemma be daanoto, wikube bo be jemma be guikata, amma enen en yibe nyalawuma, gam majum ta guiken sei en borno nuddinki e yide bana sulke, en kufnata munde kisnam bana hufnere jamdi, gam Alla jo inai en ha maten tikkere mudum, amma en kisra be jawmirawo men Yesu almasihu. Kanko o mayi battudi meden gam ha en geeda be mako, ko to en luttube be yonki, ko to en maybe sai o waroita, gam majum gajindire ballindire bana no badoton jonta. Onon derdirabe, min don toro on teddine suglanibe on subabe jawmirawo ha be ardo on be andina on bo teddinebe ngidebe gam dalila kugal mabbe chaka modon njodo de on narrube. Derdirabe, min don toro on bo on pela mbate namen, on tidina tampa berde en, on balla tampube, on muyana yimbe fu, kakire ngam ta goddo lorna na keddidum hallende be hallende, amma foroy tine hugo mbodenga hakkunde modon non bo ha yimbe fu. Cheye foroy, ta acce wadugo du'a, ngette Alla ngam kodume fu, kanjum woni ko Alla dabbata ha modon onon hawtube be Yesu almasihu. Ta kade kugal ruhu Alla, ta njawe annaba kuji, niye kuje fu njogite ko wodi, amma ndaye hallende konde yere. Alla doko en jam timmitina senugo on, aina on on labbe be ruhu e yonki e bandu fu hanyalade garoyki jawmirawo men Yesu almasihu. Alla ewnido on huwanan on dum gam o kolnido. Onon derdirabe, ndo anemin kofne derdirabe fu be harlotirgo, midon toro on uddum be inde jawmirawo gam ha on jangana derdirabe fu batake on gol mo ere jawmirawo men Yesu almasihu wondube modon.